vanga va wo tota tshelede, vhaṅwe vha khou ṱoḓa mutaka. You can even worry on your payday, vhaṅwe vha ringo ndi dila nine. That's life for you, that's life for you, that's life. E mushumo na tshelede ni ngavha nazo, mara matada anga fheli. Ni nga ḓi zama zwoṱhe na zwiwana, nahone ḓi tovhela seli. I say you can't have it all, it's lie. You can't have it all, it's lie. You can't have it all, beat down,
it's lie.
Bone vhaswa vho no ḽela, vha fhedza sgela. To folela fhedzi mushumo wa mbo ḓivhaḓela. A tshi ṱoḓa lufuno mara langa lo toxela. Vha nga ḓimisea, dzimu vha khou ḓivha musi roṱhe tshi ri ṋea. Vhone vha na tshithu mara vhana o vha ṋea. Ṅwana ṱoḓa tshithu vha bva thumbi tshi to tshewa. Vha pfha vho no neta nga muthu we vha to dzea. Ngori mani dololo ende vha nga vhofholo, ngori vhone vha khou ṱoḓa vha pfha zwi khou ongolo. Ata side down u vhona zake soko ḓadza hot, maroko ya dzibodoni ngori hana wo bikela. Vhone vha ri hai wo ḽela, hana wo to nayo ya borea. Vha nga vha wo ṱoḓa tshelede, vhaṅwe vha khou ṱoḓa mutaka. You can even worry on your payday, vhaṅwe vha ringo ndi dila na. That's life for you, that's life for you, that's life. E mushumo na tshelede ni ngavha nazo, mara matada anga fheli. Ni nga ḓi zama zwoṱhe na zwiwana, nahone ḓi tovhela seli. I say you can't have it all, it's lie. You can't have it all, it's lie. Ya thaidze nga ni pita tshifhinga nyana, ngoi nga ripita na pfha zwi tshi pili pita nyana. Vhaṅwe vha khou luza, vhaṅwe nga pfha vha khou wina nyana. Vhaṅwe vha khou phuza, vhaṅwe nga pfha vha na dina zwi khou konḓa. Zwikolodo sa vhulimbo vha khou ponḓa, vha vho luza na maimo vha khou onda. Depreciation from the limo to the conda, peer pressure khou ri sia na zwilonda. Believe me now you can't have it all now, mudzimu wa khaki ni zina zwiṅwe ni songo ḓi shona. E mushumo na tshelede ni ngavha nazo, mara matada anga fheli. Ni nga ḓi zama zwoṱhe na zwiwana, nahone ḓi tovhela seli. I say you can't have it all, it's lie. You can't have it all, it's lie. You can't have it all, it's lie.